yeah.
The Paso Music.
Put the music on this one.
It's Bravo on the beat.
Umeni panini mimi. Napata my feeling. Umeni ninginiza ningini. Nabaki kiwili. Yeah, akena umeni washa, baby, umeni washa, baby, umeni washa, baby, umeni washa, baby.
You don't know that.
Kwani haujui? Mama, you don't know that. Baby, haujui? Cake of my birthdays. Nikukatekate na mate ili tule. Ruba ni nate. Nikungate ngate ni papate kule. Wananiita baba ubaya. Umenishika sehembaya. Unaingata kivempaya. Naisi kama nipo ulaya. Oh, niwe baba niwe dada. Neleze nijue ladha. Nikuze nikue. Oh, niwe baba niwe dada. Neleze nijue ladha. Nikuze nikue. Ni washa baby, umeni washa baby, umeni washa baby, umeni washa baby.
You don't know that.
Kwani haujui? Mama, you don't know that. Baby, haujui? Nahisi nadeka. Utaniumiza siku kisepa. No mana umebeba beba zigo. Weni nyongo mkalia figo. Penzile tulinda jenga wigo. Japo watatega tega mingo. Physically fit and steady. Let me give the hit, I'm ready. Physically fit and steady. Oh yeah, yeah, I'm again. To love is like smoking hurricane. My music so sweet like sugar cane. Kwa bedi mi uno yako fen. Savana papa ama enken. Oh, niwe baba niwe dada. Neleze nijue ladha. Nikuze nikue. Oh, niwe baba niwe dada. Neleze nijue ladha. Nikuze nikue. Washa baby, umeni washa baby, umeni washa baby, umeni washa baby.
You don't know that.
Kwani haujui? Mama, you don't know that. Baby, how do we?
Hey, it's Black on the beat.